K-Sun, K-Sun, hit the beat, K-Sun rap, Roja, Roja, yeah, Kete, nanifanya niteseke kwenye taifa la kikwete, chonde chonde Kete, nitapige moyo konde, kwenye milima na mabonde kikosa, alichete sema wapi ulipo nikufate, umefanya paka kazi nisipate, nipo tayari filisike, Kete misha misha sipo pige debe, utanituma nikaibe nikupate Kete, nipo tayari marafiki wanitenge, la Kete ninyidunge, umefanya eneche shule, tangu na tangu ni kujue, nita kusaka pandele zote, Kilondoni na Temeke, bado kijana unanifanya nizeke, umeniteka mapapande, naishi kwa mashaka muda wote, tukizubati umerukiwa na afande.
Bila yako wewe mimi sifurahi, sasa na hofia wangu hai, yote sababu yako Kete. Bila yako wewe mimi sifurahi, sasa na hofia wangu hai, yote sababu yako Kete.
Kete kizimbani kizibiti ubaoni, sasa nipo ndani gerezani Kete sikuoni, ndani ya boni siku nyingi nyingi za usoni Kete, umeniacha mashakani Kete kweli, umeniacha matatani Kete, sumu kali Kete kali, Kete serikali haitujali Kete, ni hatari Kete, ni kaburi sikubali Kete, nasumbua chini ya jua najuta kukujua Kete, mzigo na nete nitua Kete, pigo ndani ya familia Kete, bado ndani ya Tanzania.
Bila yako wewe mimi sifurahi, sasa na hofia wangu hai, yote sababu yako Kete. Bila yako wewe mimi sifurahi, sasa na hofia wangu hai, yote sababu yako Kete.
Sona mana swa kitenge bazee, kama nitakosa cha kufanya na soku kanya
bure tu wazee,
unaishi gizani sana utaji sawa kabisa minani, familia kiotazama ama haitoletwa na mjani,
kusha kingi kiuno punguza majifuno singeli,
wana kigodoro
choro
haitoresha na sasa umefeli, pesa sumpua haitonyesha
mbona siku zita kwenda raka,
soma gyalu anoendesha boresha jinsa kuepata na buenda spunde tapopunje, na nikikosa yusara ama dhara utaishi vipi na kifo mwesho wa sigara, mteje mnyonge gada zinafungwa
kusua kama pipi.
Hold the struggle ndana wanawaza tutatoka vipi,
wenge kukipisa mbio
ujinga ni kushindwa kufika kilele cha mafanikio,
fanya sio iwe
na unaposikia hii sauti kwenye radio Kete, nisipokuacha mwaka huwa nikate sikio.